know me. You act like you don't know me. You did that beat in UK.
Downloaded from
mylovezmusic.com. You know what these always do? Yeah. You are. Yeah. You are. You are. You are. You are. Wiba wiki data nobe fili ya kuchi wachita. Turaba kapta ni mwama bina tisa mkwanshika. Tulima riu ya nkin le kwa kutuishika. Nalisa muku ipinive mopa kanka vepo sambade. Nabana nesabe na defo teti bandikate. Mshuweke la poku unumani nebo tuwa kumani. Ok kumyamo na ini yanza nishani mori teni. Ndaba shana question maki.
Hale ipusha busha tizo waiti wafuma kwisa.
Ndaba shana question maki.
How come taula ndapati wadikari pisha.
Ndaba shana question maki.
M.S. yaba tati kuimbisha pako pisha.
Ndaba shana question maki.
Kule isana wino.
As you can see ni nebori urapo tefeki. Parami kafenga nipato banange fiochiri. Ina I don't think kutiba nchilabaria. Ati kubati na kuisa hawe na karia. We stay piwata kwa wapone vimanga. Apana nemu yari kura tuari manga. Ukep shefe kero obenja mupanga. Competition na ine mukarira baba. Mnampara kanyate pava pwebo na paraine. Boundary narishira watoro kalaine. Gawari saina popete fiochiteri saini. Kwezi naribele na kuwina shiru saine. Pacharo ya bafia tukuwa muntu kusabanta master. Wiba wiki tata nobe fili ya kuchi wachita. Turaba kapta ni mwama bina tisa mkwanshika. Tulima riu ya nkinle kwa kutuishika. Nalisa muku ipinive mopa kanka vepo sambade. Nabana nesabe na defo teti bandikate. Mshuweke la poku unumani nebo tuwa kumani. Ok kumyamo na ini yanza nishani mori teni. Ndaba shana question maki.
Hale ipusha busha tizo waiti wafuma kwisa.
Ndaba shana question maki.
How come taula ndapati wadikari pisha.
Ndaba shana question maki.
M.S. yaba tati kuimbisha pako pisha.
Ndaba shana question maki.
Kule isana wino.
I am the chosen one, inaba nsalani vaya we. Kana kwa kurole langa ulole la tinka we. Na isamu kwikari nilete muku tandara. Tatuanga chanchito kunofanga murangara. Ayo mazato mwilete kurile narami angu shanga mwarifina. I don't fear them kare nare kokutina. Na ilila mashini bane muambe kokupina. Bane ya tuambe kwe yaba pondo matiena.
Mat my way I can do better than you.
Apani neva lelo lelo kwimbe than you. These outcomes on things you used to do. Nangu inga kosa shanketi mbomfye chuchu. Kari wangu abati pata waka pata paka punda. Tanga kasala puka nishficha narunda. Nine what is always time. No you know me now. Nenda lenga opone chai sari lati wow.
KNV Records. Downloaded from ilovezmusic.com.